Velikata, likata ngekota lekute. Hayele ku ikwea. Nakinga kingeni wo he likata. Likata ngekota lekute. Hayele ku ikwea. Nakinga kingeni. Velikata, likata ngekota lekute. Hayele ku ikwea. Nakinga kingeni. Kaka kaka kata kaka tanga kota le kuten.